Democratic Alliance ma se pa dilabeng e tsa kgoletso e potlakileng hore ho nkwe mehato e potlakileng ho lokisa stadium sa Gobla Park. Stadium sena se thusa batho mabapi le lekeno, se etsa hore bahahlaudi ba tle Bethlehem, mme baahi ba Bethlehem ba une molemo tabeng eno. Jwale maemo a sona ha a thabisi ho hang. Ha hona mamati toileteng tse ding nakong ya diketsahalo mono. Masepala ha fane ka di-toilet paper. Democratic Alliance e re stadium sena se lokiswe jwang bokutlwe moo lebaleng moo senyehileng teng ho lokiswe. Molemong wa baahi ba dihlabeng le Freistata Botjhabela ka kakaretso.